ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heɗiɓe jamwale moɗoɗen goni aljumare sappo e joyi lewru octobre hitande 2021 yamde diana ƴaɓɓuri ke sidima sappo ɗiɗi ousmane ñal bulɗo kabaruji ɗo nu jirede ɓoggi jande ɗon tongganɗe vérificateur général kañi office central de lutte contre l'enrichissement illicite gattama e juuɗe hoorejo leydi meɗen laamu hakkundejo andinɓe keɓal ana mila woɗɓe guykaji ɓe nodde notade golleji gaɗi wayde deƴere ana heddi fa hande ley cercle ñon ko yahata yimɓe ujunaji taton eggi wattu joni o yahde ndebugu yimɓe ton kolliti wiide wala fu gonduɗoɓe fabadeɓe e o tiɗalla nawtaragol yimɓe ko yahata rewɓe capanɗe tato ana gondi e jangguinede ɗo bamako ɗo yalla ana kaɓo e majjun yo ɗiwoni sembe kabaji ɓiyata ko o bisimilla moɗon heɗade studio 80 talki jeenayi sikkitaɓe gujji jawdi suudu baba ko warata milliard ngaji jeɗɗi sefa wattama e juuɗe humuniɓe saria office central de lutte contre l'enrichissement illicite okley hokki o kabaru keñan ɗum waɗi ley hokkugol hoorejo laamu hakkundeji o tongganɗe 2020 e 2021 balɗiɗi farde ɗon vérificateur général kañum du hokkino tongande muɗum ɗo bureau muɗum ko hitande 2020 hoorejo leydi meɗen ndi fa ɓeydure no famu keɗen Mamadou Sama
cuuɗi capanɗe tati e nayi immeuble ngaji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi nokkuji ɗi mbawi nawtorede banggal mahugol temedere capanɗe tati jeenayi capanɗe jeɗɗi e jetti galleji gonɗi likkirduji taruji temedere capanɗe jetti ɗeɗo keɓeɗe fuf yo banggal jiiɓu jawdi hono ɗum e bandum en holitali tongade hitande 2019 e hitande 2020 gollirde humaninde haaɓo jiiɓu jawdi okley so banggal tongade hitande 2020 vérificateur général o e maddaraji ɗi gaɗama dow service uji kewɗi laamu o e kañe ɗum gollirɗe moɗe goɗɗe yo lugaji gaɗaɗi dow kabaru guure banggal nuyle golle kabaru yirwere e kabaru courant hunde heereli nde na fawi dow fuɗgol golle hertaɗo ƴewtagol golleji furuba le hitande 2020 bureau vérificateur o e kañe gollirde okleyi fuf jeeli faaba laamukoɓeɓe yalla pati ɗeɗo tongane ɗe wasa gollirede ka noon e wi kanake leydi ndi pellital e ley golle ɗeɗo gollirɗe ɗe na hasidina sanne banggal jogol lobbo laamu yalla leydi ndi na heeɓa sago muɗum banggal keɓe e almusaɗɗaji
andiɓe keɓal kolliti wiide yimɓe mali ɗiɗon ley nayo e miskinako bonɗo mbuuri ley muɗum ley maɓɓe e wi maɓɓe uji ɓe hono jiɓuɓe jawdi suudu baba ana kani wullitede saria ngo hakkillo dow woni e yimɓe bamako yogaɓe wiɓe ana goni ana mbuuri ley tiɗalla fa joni keɗɗene Mamadou Sama Seku
e wi modumu maw ko talka leydi mali heɓata ley ñalawma hiɓata fay temedere ndenno kanko dunke kabaru keɓe holliti ana hani ɓeɗo yimɓe le gatene hakkillo no yawiri malinkoɓe hewɓe yo talka en ɓingue leydi mbali ɗiɗi dow tati fuf heɓata jam ceniɗam ndenno wiɓe jawdi foroba ɓe ñamata guiɗo ɓeɗo yimɓe le ɓe fuf dunke kabaru keɓe Abdoul Karim jamtene kay holti wiide yalla haɓude talkaku ana hanta fun imadara waɗe fewde e jiɓu jawdi tama so imadara kantiɗo waɗanaka haaɓo jiɓu jawdi le leydi ndi talka ko natima abadan timata ka kuteji muɗum yo dow hooɓe yo talka en sowona ɗum kamɓe député e maire en ɓe kay fayso kulisaɓe nangguiɓe fay hunde ɓe joɓata talka en ɓe tan ɓeydorto saɗɗa hakkillo mo jaɓani sanne oɗo neɗɗo mo jaɓa foy inde holti wiide gurdam makko no fawi eko heeɓa ley ñalawma keɓal ko gaɗata ley ñalawma ñamate janggo muɗum sato dum no fay heɓugol cogosomumen sowona gaɗa immadara tatayi ɗi fuf ma ñalmoɗa ma a ñaguike min kay mi wawna fi almusaɗɗaji am sowona faaba ɓe sakiraɓe am worɓe e rewɓe ko hanti fof heɓata ley golle ɓe gondimo yiila jamanade yo laamukoɓe gattan hakkillo sanne sifa gurdam ɓiɓe leydi ndi e ɓutide ɗumno cogguji ñamduji ɗi
sakiraɓe ɗi kabaruji fo anda ɗo mbawi heɓude dow ɓembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter rafi ndennago ñande fuu ɓuuri mawnude ley cercle ñono yimɓe gelle kewɗe eggiyade nde buggu guendi ardidi commune o e guɓe ɓe ana jaa ujunaji taton e wi yimɓe ton ndin guendi guɓe jaddinkoɓe udday ɗon ka yimɓe muɗum hakkillaake Mahmadou Sama Seku
imma daraji soldasi en mali holitama wiyede ana gondi e wadde ley wattu cakitiɗo ley cercle ñono yimɓe nde buggu ceede ke wiide diwoji larmi mali ana gondi e firude ley o nokku illa talatare ƴaɓɓina nde enana laji keɓare ƴiwurde toon bomboje limmama sibi guendi gondi ley cercle ñono yo yimɓe muɗum fundilli sabitorraji ɗi sikkitaɓe terroriste en gondi wadde ka ko ɓe mimsi ko militaire en ɓe jaara e ley yalla ɗe gelle ana udite saabi bonandaji waɗa wattaji fewde e gelle bangi onoku galleji kewdi egi yarude gendi debugo fandi fu himbe ujinaje taton woni egube wono ko neddo gendi de goto holiti wiide e wi makko be himbe fu anagoni wattu joni o le classuji sappo e didi be di wiide be egube handen anajogiti dallaji banga ndiyam ceni dam gure e safareji gonga debugo gube jogide kabode uddaay dum ka kulol ana wodi himbe onokudu tondo be koliti wiide jamare de ana wondi e ferude sabe wayde de jerende
sekirabe accion hakke arke toure wadni ande jantore do faccitango syndicat ngaji banka bank ngaji kany e établissement financier du Mali sina befdo no jombe gollobe bank ngaji ana anni wadde murtire golle balde tati fuddude noga e jeddi lewru octobre du tobbe sappo e tati woni e himmeji mabbe lei kobe dartata dun ana hen jewtugol sariyaji mabbe yogaji e dartugol yuppugol golle directeur BDMSA kede ko Abdoulaye Keita trésorier sina befo wi Mariam Koulibaly facina mamour sama seko
puisque en 2021
yayi une augmentation fayu tari 2021 wonko beedi bangal golir lamude denno ila amane yo on don nok o golle hono do hulta e les sarja 1994 bangi gododun nem bemba sanne du kabar nodo am goto mo ita e golle du pene wonande horojo BDM o hayfu dun wujude miloji chapan en nayi nayi yimbe am yo kabdun gonton be njudi mun na famdi fa yabiti min dulay fati alaji lidi amandi won emudu min dulay dun uteji madraji di min gondi wodde joni di kayu tan no sab yargul yeso kala hinni be odo golle o
ko buri rewbe chapande tatam pudde janginede illa kenyan ati dentirde e habugol sottugol himbe hono dum e nandere mudun honchunum be don hore kolletivide rewbe ana kane hollitede e di golleji yalla ana andento gal kawrital balde tati comité kuminido habade di golleji hebe hakkilo mudun do gollidal coalition droit intégration et médiation de la CAFO kodim fabe dure na fam kedene mamadou samasego
ndedo jande latu sababu pinal woni ko holliti madame li fatma rakulubali horojo kabaru diwrintinal le fedde kafu holliti wi so ni be do janginama e latu sababu janginowri dun rawbe wobbe dun do latu sababu be jangine be pammina dun do notorgul yimbe e kanyen kala saraji pawdi dum mudu di leedi ndi e di tagal leedi ndi harube be meltigir sanne o do kabaru o ka yila mabbe yo honde do karutide ngadde le nukuji kewdi kabaru yiri do le duji ele ngalluje sodi imadraji famnugul wadaka tateji di fuf robobe kebata fi andude hakkeji mabbe horojo kafu o madam dambalewul musu waltini hakkilaji be do robbe kirduji be wiide kambe dun be janginte ele ko ratako
ça c'est déjà prévu dans le plan d'action
on tonga jati ele hedo golleji bangal imadraji robbe ngolbe le kirduji famude kuteji e kanye farateji bilidi e bonondaji chatudi ngondi do robbe hawbe kirduji be kambar dun jati mi landini ono ngal do karta so bangal honjotobe be bedo kay holiti wiide alhani WGP yalla haddi notorgol yimbe e kunande mun en
kabaru nyak COVID-19 o nyalande alkamisare kanyen sappo e nay lewru octobre ndu kanan ko be dogotore en kuliti wiide himbe noga e jeddon wobbe woni be nyaw on nangi sappo woni santanabe wala ka fu yudo ko na leledi med en di wadde handen himbe ujinaji sappo e joyon e temere joyon e chapande jeegon e taton woni be on nangi santanabe ujinaji sappo e nayon e temen nayon e sappo e taton e accay temere joyon e chapande joyon e joyon kedden joni kabaru akki COVID
ko de na taadi sanne le nukuji sawrugol nyaw COVID-19 leedi Mali to l'hôpital Pongé fangude hôpital dermatologique hôpital du Mali yo tan nyawbe sanne gondi sawrede heddibe fufu galle mun en goni ta dum fu tawede ardibe be hultivide odo alhali o do batte rafi bawde mabbe hinade kabar mudu bangal jawdi e gollobe Moussa Mali suko yottike nukku jogaji kaddana ko hebani enne du fastango Ousmane Niali Bouli
le nukudi dabo nyaw COVID-19 o sawrete CHI Pongé ka ke lotide juude de ananje dabereji biade anandenta himbe nyaw o antidine ka nyawbe seda tan woni jetebe le onoku ko yata nyawbe sappo e joyon woni gondube sawrede wattu joni o feccere mabbe fu juudi ngoni yottaade alkamisare sappo e nay lewru octobre ndu professeur Yakuba Touloba kolitivide di santruji didi fu gondi do inde suudu doktoro ndu dentinama faabe nyawba kebe chawre
mo jittar ga fay tutude sarabe nyawbe ornasuji yelabe codo safareji nyamduji di sikorma lamdan walay mudun jogabe nyamata na tidan min warande be ga nyamduji hertaade mo jittar ga sato yobude sarabe jogabe badande nyawbe mabbe nyamduji di be buri yitte ngana so ngandi min ko men yottinta dum nyawdo nyabbe jogabe wondo ka yawtal fi bode golle am oxygen odun na golla fa sato ni kaba hen ti allah
ɗum woni ko tawigita hôpital dermatologie jikkurani para ñawɓe seeɗa yogaɓe anatampi woni wonduɓe sawrede ley o nokku. Professeur Adama Diko juɓɓinowo golleji o centre holliti metti muɗum wiide ɓe ngala kaake golliɗe kantiɗe ɓe ngala du bawɗe sanne banggal almusaɗɗaji.
Hono mbimi ni tiyallaji kay timmata ele kabaruji cattuɗi yogaji kay cane hoore ɗi o nafe hunde yafunde saabu l'hôpital o wara bawɗe ñawɓe yogaɓe ɓe kabaru muɗum tiɗaɗi ɓe kay fo min jappoɓe jaaha galle hasindini ɓe ɓeyete réanimation heddotoga fay joni won lennaɓe l'hôpital ga
fewde e o kabaru. Docteur en andata e jamare nde jappi ko wo safare ñaw coronavirus o e lananndento e geƴuji o ñaw ɓurɗi wadde torraji.
Tama oɗo andani ɗum
rafi matude ko urata nawal hoore wembere e ko nande mun en yiri sanne to yimɓele ɓe ñaw covid-19 satti mun en sanne. E wi docteur en ɓe yo batte bonanda mo ñaw o waɗi ley hoore jomum en e kaña dunno e kaña ndu rafi hakkillo jooɗo yimɓele camtanaɓe ñaw o. O miccititi wiide ɗiɗo kuccuji ɗi na wawi matede lebbi jeegom caggal ko ñawɗo o santana. Ko docteur en ɓe dardata ɓeɗo yoɓe tinno yettade cuuɗi docteur ɗi yalla eɓe ƴewte no haniri. Ɗum timmita yewtere meɗen acti covid hannde yo en jii altinira warore dow kabaruji goɗɗi coronavirus.
Sijo tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ɗi jaranto Bafoula Bé to kanankoɓe tigana on nokku gonɗo ley cercle Bafoula Bé ɓami daɓere ɓami anniya cakkade taƴugol leɗɗe bongol ley o nokku ɓe kolti wiide taƴugol leɗɗe bongol watte ley o nokku no walda e sar yadu kanankoɓe mbi taƴoɓe leɗɗe ɓe a tawan yamirorde fuu ɓe dokkaka sarsuma ngaji leɗɗe yama ley laddeji toon ley gelle yogaji ley yontere nde jandara mumen ana gondi e wadde horongoji fa ande heɓe jeeyi ɗi sarsuma ngaji. Ƴewtugol yuɓɓo inɗe wottoɓe ana jokkini ley leydi meɗen ndi ley cercle Yoroso ton dow yimɓe ana fanɗi ko jaata ɗum wonno ko humminiɓe golleji muɗum no kollitiɓiɗo o wontiɗalla moɓe jogui ɓe mbi gilla golle o fuɗɗi fa wadde joni hono yimɓe yaade waylitinde inɗe muɓɓen yettaki fewi sappo faɗo gonɗen joni ɗo o kabaru ɓe mbi ko saabe mbini ɗum yo saabe jamare nde martinaka kumpa golleji muɗum. Ministére humminide dewrintina leydi meɗen ndi colonel major Ismail Wagge ena ardi jama kewɗo yettege keñannato kayito ministre o kañi e jama muɗum wa yettade e gouverneur région kayɓe jaari Bafoula Bé fanda yagol mabɓe tan yo martin hollitingol himɓe o nokku hono kaɓirto e maccuɗa kuɗle e région kay dardade du yalla jam ana warta saabi hono ɗi golleji ko waɗi ley commune Ousoupi Dianga nogay e jeenayi lewru septembre ƴaɓɓino ndu. Sakiraɓe ɗo kadi kabaruji ko andonɗi fo ɗo mbawi heɓude dow www.studio80.org nadu fa kettinoɗo nde maire meɗo ɗo mbawi noddu numéro 37 321. Kedde heɗa ɗo e seeɗa e yewtere tous les enfants nde ɗon sukaɓe nde wara jokkinide. Wassalam. Sukaɓe jiyata ana jogui tiɗallaji ngala kake gollirɗe ɗum ko mefti walde union malien des aveugles ɗon walde ɓe jiyata hooreɓe mabɓe kolliti wiide tiɗallaji kewɗi ɓe jogui banggal e daranede fa koɓe moƴinata ɗum kamɓe ɓe jiyataɓe koɓe moƴinata ɗum ande ley ni wonno ko ñalawma aduna keƴanaɗo hono himɓeɓe ngala jiile yambina alkamisare keña sappo e nayyi lewru octobre ndu fa ɓeydoroɗen fam keɗɗen Mamadou Sama Sy.
Ewi Hadji Bari horejo fedde wumɓe leydi Mali imam oɗo ñalamo latto sababu imama haalati yallaji ɗi sukaɓe wumɓe jogui ka ɓeydade e nde ɗo jambere ana hani imadaraji ɗum gaɗe e wimakko kanko horejo o ɓeydi ɗum wiide jangnirɗe kinniɗe ɓeɗo sukaɓe wumɓe ɓe na hasindini kaki gollirɗe. Keɗɗannamo yesso micro Mariam Koulibaly. Elew heƴo golleji laamu o dabareji hertaɗi ngalna tottude kaki gollirɗi sukaɓe ñakuɓe ɓe kabaru dewte mabɓe huccanaka hoore kambar ɗum no on jiyata fi dewte mabɓe hertaɗe le bibliothèque ngaji ɗi. Imamu na bamako gawu e segu banggal jangnirde mabɓe nde ka an hani kabaru muɗum yawta ɗum e le internat min goni kabaru muɗum nattiɗi sanne nden noon ni ene min e laamukoɓe pabatoɓe kinni kabaru muɗum ɓeydade e kulentireji ɗi wumɓeɓe moƴinta ewde laakere yaade selpeer e ko nande muɗum yeeygol ɗeɗo kulleɗo ɗum no caɗele mawɗe. Keñen wattu lasara sukamo duuɓi nayyi yoolike dum wadi wattu mo bato o yottike nokku o te o ngabinama hejabe lammu e ardibe cellal ngadino dango fawde e sarabe wattande hakilo sukabe o do wattu kewal jemmayo ngul cilulu woni tatobul ko yimbe nan jollo to bambatun ana e mabbe dewel suka debbo mo dubi sappo e didi ana wara balle didi hande to burem tonno won chambe do suka debbo mo dubi sappo e didi chambe duma ko be yo jokolbe didon be hakke dubi noge mangal pade en kanye doktore be fuf gondini oro kabar o gendarme en burem nangi be do jokolbe gonbe wokkat jun o surukasu gawutun jande e famu do won changur hore cilol didobol fusagol nyawpolio fuddi le ndedo yontere kaytun ngul fusagol fere suka be region o fana mudun yo sudube odo nyaw o landini ngal do kawtal balli didi woni gollirde region o humaninde cellal e do itugul jawdi UNICEF bangal gavi do enetimata yewtere meden lulunde tous les enfants du Mali yo enji yontre warore
yewtere sudabe man fu wonno